Let you remake up our songs.
Spessor.
Chomele, mahaba misumali nikongele, peleke kati kati ya bali niongele. Nikoleze, nikole, peleke kati kati ya bali niongele.
Shindikan, shindikan,
washajaribu sana ila ishindikana.
Shindikan, shindikan,
labda wakazi beju, so anaweza kupaa. Tuache tena, oh yeah yeah, tuache tena,
wakalazi pema.
Tuache tena, oh yeah yeah, tuache.
Hatuna baya, hatuna baya. Maneno ya upepo yanatuchochea fire.
Wanaona haya, wanakwaya. Maneno ya upepo yanatuchochea fire.
Wanabaka antena, mashi yetu kwa cinema. Na watu wache nubastina, bastina.
Tulianza kama utani, 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 utani. Na sasa ndo number one, 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 100%.
Shindikan, shindikan,
washajaribu sana ila ishindikana.
Shindikan, shindikan,
labda wakazi beju, so anaweza kupaa. Tuache tena, oh yeah yeah, tuache tena,
wakalazi pema.
Tuache tena, oh yeah yeah yeah, tuache.
Hatuna baya, hatuna baya. Maneno ya upepo yanatutokea fire. Wanaona haya, wanakwaya. Maneno ya upepo yanatutokea fire.